ereydii laxan ka ciiraxna hasan dhagtarigle codkiina steexaindho soo saaristii xamuun studio oslo norway.
Nabada, nabada,